yako ye.
It's the kiss, baby.
No better, nikikosa beat nitaimba kapela. Utaja sifa zako ewe Bin Cinderella. You're my umbrella, ella. You make me so fire. Nimedata kwako sipiti njia. Sema unachotaka takupatia. You gonna make me sing.
I say, she say so malaika sojin.
Ubona loni panila anodina jen.
Una mapungu fuata kidogo kumulin.
You're my medicine. Motivation, toko tutoke vacation, usiku tukeshe.
Nyingi ambijui tunavo vipenda sisi. Au matego liyo nayo ukiwa mbali na misi. Yeah, I'm serious baby. Hizo kope na kucha bandia towa sipendi. Na kumbuka henzi zilo toki home mpaka chachi day. Kushika mkono full ushangwa girl. Ukuni tesa zile pressure na siku wana pesa. Kwa convo ni broken, text is a kingereza. Ipo wazi body lako semia ivuti. Zoba sinabari ni chome nusu kaputi. Kauli yako amli baby. Au shtuki ni amuru tuniruke sitaki lo parachuti. Licha ya mbwa mkali na yule masai. Nilitimba ni kuone kwa mbali ni finance kwa na suti. Moka shingo na tie na siyuti. Manolini bakisio.